Hear the word and renew your life on 657 AM.
Gulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolo sihlano ekuseni mlaleli ngelithathe lelithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasena spine sibonga nakubahle nhlapho ukusiboleka lelithuba bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli sesiyayisonga ke indaba yethu la ebesibonisana khona ngezinto uJesu azenza emva kokuvuka kwakhe. Siyakhumbula ukuthi ke kule viki elandlule siye saxoxisana sabonisana ngokubonakala kukaJesu okwesithathu kubafundi bakhe. Nanamhlanje ke mlaleli sizobonisana ke lapho uJesu ezibonakalisa kubafundi ababili ebebahamba baya laphayana eMawusi. Mlaleli bexoxa ngezinto ezibuhlungu ezivelele inkosi yamakhosi. Ngakho ke ake sifundeke mlaleli ke sizwe ukuthi izwi lenkosi lona lithini mlaleli. Ake sifunde laphayana ke ku Luke chapter 24 siqale ke ukufunda laphayana ke evesini leshumi nantathu verse 13. Yona ngifunda kanje. Bheka ke ababili babo babehamba ngalona lolo suku beya emzaneni othiwa iEmawusi ukude neJerusalema amastadiyo angamashumi ayisithupha. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlakeleyo. Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo. Kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. Wathi kubo, zindaba zini lezi enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba na? Basebema benyukumele. Omunye uKlephasi igama lakhe. Waphendula wathi kuye, wena uyisihambi eJerusalema ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na? Wayesethi kubo, zinto zini? Bathi kuye, nguJesu waseNazarethi obengumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phambi kukaNkulunkulu nabantu bonke, ukuthi abapristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa baze bambethela esiphambanweni. Thina ke besethembe ukuthi nguye oza kuhlenga u-Israyeli. Kodwa phezu kwalokho konke sekulusuku lwesithathu lezo zinto zenzekile. Futhi nabesifazane abathile bakithi basethusile abebeyile ethuneni ekuseni. Kuthe bengasifumani isidumbu sakhe, bafika bathi babone nombono wezingelozi ezithi uyaphila. Nabathile babakithi baya ethuneni, bakufumana kunjalo njengokuba beshilo abesifazane. Kodwa yena uqobo abambonanga. Wayesethi kubo, o nina eningaqondiyo nenilibele enhlizweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofethi. UKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho aze angene enkazimulweni yakhe na? Wayesethathela kuMose nakubaprofethi bonke wabachasisela emibhalweni okuqondene naye. Base besondela emzaneni ababeya kuwo, yena washaya sengathi udlulela phambili. Bamncengisisa bathi, ngokuba sekuza kuhlwa nemini isiyadlula, wangena wahlala nabo. Kwathi esehlezi nabo ekudleni, wathabatha isinkwa wabonga, wasihlephula wabanika. Amehlo abo ayesevuleka bamazi, wayesenyamalala kubo. Bathi omunye komunye, inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela imibhalo na? Ngoba kwesinye isikhathi abantu bobavulela imibhalo inhliziyo zabo ziyavutha mlaleli. Manje bayazi ke ukuthi ke kungenzeka ukuthi nezabo inhliziyo ngenkathi uJesu ekhulumisa xoxisana nabo ngemibhalo noma ngeBhayibheli kungenzeka ukuthi siye zavutha mlaleli njengamanje abanye nje uma sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu nasemoyeni nasemabandleni nasemgoqo inhliziyo ziyavutha mlaleli manje labe sebethike inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela imibhalo na verse 33 base besuka ngasona leso sikhathi baphendela eJerusalem bafumana abayishubi nanye nababe nabo behlangene ndawonye bathi impela inkosi ivukile ibonakele kuSimoni base belanda nabo okwenzekileyo endleleni nokuthi yaziwa kanjani yibo ekuhlephuleni isinkwa mlaleli usubalandisile abantu ukuthi inkosi uyazi kanjani na inkosi uyazi kanjani na ngakho ke ekubalandiseni abantu awubalandisi njengemlomo ngezindebe zomlomo kwaphela kumele babone nomahluko mlaleli ngokuba ensukwini esiphila kuzona sikhuluma ngezindebe zomlomo kodwa izenzo azibonakali ngakho ke balandise ngezindebe zomlomo ubalandise futhi ke nangezenzo mlaleli bheka la labafunda babili bechazela uJesu abangamazi bekhuluma nenkosi abangayazi futhi bekhuluma ngezinto ezenzeke empilweni yakhe bakhulume ngezinto ezenzeke kuleyo ndawo leyo abaku iBhayibheli lalithi ke kukhona bakuphawulile mlaleli ngoJesu nanama bekhuluma naye bengamazi kepha ke bekhuluma ngezinto ayezenza ake sibele kancane emfu kuverse 19 wayesethi kubo zinto zini bathi kuye ngoJesu waseNazareth obengumprofeti onamandla ngesenzo nangezwi usiyezo ke mlaleli uJesu ubengena umprofeti onamandla ngezindebe zomlomo noma aziphakamise kwaphela kepha izwi lenkosi lalithi ke wayengumprofeti onamandla ngesenzo nangezwi phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabantu bonke mlaleli inkosi yethu yamakhosi iye yakwenza kwenzeke yabonisa ngenkambo ngesenzo noma ngezenzo kepha thina sibonisa ngani mlaleli ukuthi sibonile inkosi na sibonisa ngani mlaleli ukuthi sazana nenkosi na ngoba la izwi lenkosi lithi ke uJesu wayibonisa ngamandla aphinde abonise ngesenzo futhi phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabantu bonke mlaleli kuyadabukisa ukubona umzalwane ongenakuthula umzalwane oyixoki umzalwane eyiphiqapiqa umzalwane engazazi ukuthi uyisimo esinjani kepha lokho ekhuluma ngenkosi ekhuluma ngoJesu kepha ukhuluma ngenkosi engenakho ukuthula yena kepha ekhuluma inkosi ngenkosi enokuthula kwangathi mlaleli singabonisa ngesenzo noma ngezenzo ukuthi sazana nenkosi uJesu singabonisa mlaleli ngenkambo ukuthi sazana ngenkosi uJesu uke wezomunye athi hey uthi ungumzalana kodwa inhliziyo yakhe yimbi mlaleli ubonisa ngezindebe zomlomo kodwa izenzo zakho zibonisi ngempela ukuthi wazana nenkosi uJesu la izwi lenkosi lithi ke labafunda babili bekhuluma ngoJesu waseNazareth obengumprofeti onamandla ngesenzo nangezwi phambi kukaNkulunkulu kwangathi mlaleli nathi singaba njalo ngokuba sikhonza inkosi ukwabona umzalwana engenako ukuthethelela la mlaleli kunabafundi noma kunomfundo owamphika uJesu uJesu wathi uma embheka izwi lenkosi lithi waze waphuma wayengaphandle wayokhala kepha uJesu uma esevukile usuyambiza futhi ukuthi ke wena yondla izimvu zami abanye bethu namhlanje asibathetheleli abantu kepha sikhuluma ngenkosi ethethelelayo sikhuluma ngenkosi enokuthula even today asibakhulumisi abanye abantu uyazi wangenza lokhu wangenza lokhu wangenza lokhu ngakho ke yes ngimxolele yena kepha ke angeke ngimkhulumise la uJesu usekhulumisana noPetro uthi yondla izimvu zami la futhi ukukhulumisana nabafundi ababaye amawo sibhayibhethi ke banyukubalo uma bebuza ukuthi niphethe indaba zini kepha akathi wayini nyukubalo anazo ukuthi ngingibani mina kube enye into efana nalawo kepha izwi lenkosi lithi ke wabalandisa even nangombhalo ubonisa ngezenzo aphinde abonise futhi ngezwi abafundele imibhalo mlaleli ibandla likaKristu ensukwini esiphila kuzo akwanele ukushumayela kwaphela kepha bonisa nangezenzo ukuthi ungumntwana kaNkuluNkulu ngenxa yesikhathi ake sithi ke kumala ngithatha intambo ngiphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babayilaphe kamlaleli
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.